Thank God, money goes in my lily. But when the little sip, when the night too low, I feel like a dream. When I did it too low, oh, when I did it too low.
Muma ikanjira po mwe panalizi mlinga kugonjesa adani omwe amandipinga ndinali omangidwa muna masula nsinga muna gweta makoma omwe amandichinga
natsekula komo pamafuto muna ndikwila kono oh 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 natsekula komo pamafuto muna ndikwila kono yeah 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 pano ndikupaka life you can see me natsokela kwayawe blessings follow me pano ndikupaka life you can see me natsokela kwayawe blessings follow me. Kawa ndilibe ninapachika, moyo wa mafuto ninatasika. Ndikulida good life, you can see me. Tachokela kwa yawe blessings follow me. Kawa ndilibe ninapachika, moyo wa mafuto ninatasika. Ndikulida soft life, you can see me. Tachokela kwa yawe blessings follow me.
Kanga ndipo zanga zinaela ngati nkaka ndikungofira akuna matata mvula ya madalitso paine sikukata sachokera kwa yawe magaye musapindima zafika mundau yake sinina vaye kokwima njira yake ndiya simple ndinangopinda bondo then kumuthokana ndimenyera nkhondo samachedwa kapena kufulumila da kufulumila da samachedwa kapena kufulumila se kufulumila se
kawa ndilibe ninapachika. Moyo wa mafuto ninatasika, ndikulida good life, you can see me. Tachokela kwa yawe blessings follow me. Kawa ndilibe ninapachika. Moyo wa mafuto ninatasika, ndikulida soft life, you can see me. Tachokela kwa yawe blessings follow me.
www.amadzambiwe.com